No time for drama,
Westside Music
Blog. Mukana muzi sanga makulo iwa ukire matwani bukini wena ya utiwa mbala mchepile mukale kusapota musipiliki kwa ule amuna kuyofita Aivane musha inafakiluna kumu ya kaufela wa mataka timaluna
Aivane musha inafakiluna
Mene vale tulekete mnijas wafisa
Aivane musha inafakiluna Mufelile faseliluna Alumilo anisi kono Mufelile faseliluna
Mukari kuri neni rika pio pio ta, lakache nuki na yai selimbindo ta.
Aivane musha ina gavanda mufeli le faseli luna. Aivane musha ina gadadi mufeli le faseli luna. Alumilo anisi kono fa mufeli le faseli luna.
Mafeli le ingebi mapeto pusha nani sheri le kale, fokusi nani kubosha kota. So neke kutoroka kikushinya fela na kubaba pale zwimi nembova itinge mwabu pocha. Fela fela mwabu kopi baka noka Kima flatita ababa tokwa kuba pompa Nani zwile fabu pio pio chwa lese niliva kocha Bafeli lefo kushina niliganyi Kufelele ala cholo basa pangi nishelengi Luna kwa numolu shwela makufela Luna kuyo fela nilifasile la fela Apeleke kutimela luna lusa ingelela Uyo buza pwana ngwila nilipina kuzilila Letino kize fela
Aivane musha inangabo Ntamo felile faseli luna Aivane musha inangadadi Mufelile faseli luna Alumilo anisi kono fa Mufelile faseli luna
Niko mukari kuline nilika pio pio ta Lakache nukina ya iseli mpindo ta
Aivane musha inangabonja Mufelile faseli luna Aivane musha inangadadi Mufelile faseli luna Alumilo anisi kono fa Mufelile faseli luna
Mutai mufodira mani kemba Mafelile sina mbonye kwa mitose Mwagemu vazule vasauli neke mbasese Eva ne musha inanga nelika fono Tikwano eva amozivi ni mile mose Nako ya mina miyo pifelile Eve mwala tatu mapifutwa mina mupose Ape muno ipumela nga kumina kwanu kulona lwa kupuma male Atase Kamutu kateni kakavata bifu Muvone vose tenge ya lambilu ya mufuse Twazi vakulilu na kutufa bifu tuatuma Tuvatalo tuzuse
Aivane musha inangaba nja mufelile faseli luna Aivane musha inangadadi mufelile faseli luna Alumilo anisi kono fa mufelile faseli luna
Mukari kuline nilika pio pio ta Lakache nukina ya iseli mpindo ta
Aivane musha inangaba nja mufelile faseli luna Aivane musha inangadadi mufelile faseli luna Alumilo anisi kono fa mufelile faseli luna
Yes I nizai after ise Tino kise fera Managers in the pew pew Cafe 187 Kima nisibandi, lena puke kavi, nilita liswagi Temwa zimutemwa, tuma nikamwanga Yes I, iwe, white boy black cheese, chop boy landi loti Moti mula, n-boy sabala, naluwe nikurify, on-G, Panasonic Richie boy wa mutin, same season, I got it. Yeah, chill. flex ya kumwezi tuamani I say Bakwala Bastion and Dati Cruz Vicky.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Na kuona apite alkoli na wao nakona kuzacha ni mboke tuleke ninjas.